Mambo vipi baby, tutaonana today. Wangu Juli, nakuwaza kila day. Nara Bendy, you're my baby. Tell me you miss me, hapa nilipo na kumisi. Tell me you love me, hapa nilipo na kulavu.
Love combination.